qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa dalbanaya in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudaha gobolka Tigray ee dhowaan dagaaladu ay ka socdeen. Addis Ababa iyo weliba Asmara ayaa labadooduba beeniyey in ciidamo ka tirsan Eritrea ay halkaasi joogaan. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Gersel ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay xaaladaha bini'aadamnimo ee dalka Itoobiya, waxaana ay ku baaqday oo ay ku celisay baaqa qaramada midoobay oo ah in dagaalada ka socda dalkaasi si degdeg ah loo joojiyo.
What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people, and it poses a direct threat to regional peace and security.
Waxa ka dhacay Ethiopia waxay ku yeesheen oo ay ku yeelan doonaan cawaaqib daran kumanaan qof oo aan waxba galabsan, waxayna si toosa halis ugu tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka.
Linda ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dagaalka gobolka Tigray la joojiyo, islamar ahaantaasina ciidamada dowladaha Eritrea iyo kuwa amxaarada ee gobolka ay si degdeg ah uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan colaadaasi loo soo afmeero.
We urge the Ethiopian government to support an immediate end to the fighting in Tigray. And to that end, the prompt withdrawal of Eritrean.
Waxaan ugu baaqnay dowladda Itoobiya inay taageerto in si degdeg ah loo dhameeyo dagaalada Tigray, oo aanay tallaabo muhiim ah tahay in si buuxda ay ciidamada Eritrea iyo kuwa amxaaradu uga baxaan Tigray.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in hadda ay caddahay in ciidamada Eritreanka ay si buuxda ugu howlgalaan gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray, islamar ahaantaasina ay la shaqeeyaan ciidamada Itoobiyaanka. Waxaana warbixinno si weyn looga soo shaqeeyay ay muujinayaan baytari qaramada midoobay in ciidamada Eritreanka ay mas-uul ka yihiin gabowqallo ka dhacay deegaanka. Madaxa qaramada midoobay dhinaca gargaarka bini'aadamnimada u qaabilsan Mark Lowcock ayaa waxa uu golaha amaanka ee qaramada midoobay u sheegay in ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan in ciidamada Eritreanka ay uga baxaan dalka Itoobiya, isla mar ahaantaasina aan loo ogolaan inay sii wadaan gabowqalladooda ka dhanka ay bini'aadamnimada. Sidoo kale xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa ugu baaqay ciidamada Eritreanka inay ka baxaan Tigray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xogiyahaasi oo la yiraahdo Stephane Dujarric. Dowladaha Eritrea iyo Itoobiya iyo labadooduba beeniyey in ciidamada Eritrean ay ku sugan yihiin Tigray, inkastoo dad goobjoogayaala iyo warbixino kale la helayo ay muujinayaan in ciidamada Eritreanka ay deegaankaasi joogaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Direct from Washington, the voice of America.